King David, Prophet and Psalmist, Part 7. Mfumu Davide, Neneri, ndiwapeka nyimbo za Yehova. Gao, lajisanu, ndichiwiri. David sanango kalofunika, monga mfumu, komanso monga mneneri, woyimba, wapeka nyimbo, ndinso goleri, wazauzimu mundziko la Israeli. Ndipo zoterezi, zinasonyezedwa kwa mphamvu mkupembedza kwa Yehova. Mkunenela ndiponso mkutsogolera anthu ake. Kawiri kawiri mapemphero. David adalemba mwina pafupi kupyola theka la masalimo onse mmene mwa kawiri kawiri adanenelamo za kubwela kwa Mesiya. Yesu akuyankhula muzokambilana zache munthawi zingapo za zimene David adanena ndiponso atumwi pofuna kuphunzitsa kunthawi zambiri amatenga mau omwe ndi kuyankhula. Davide anali munthu wodziwika bwino amene mzimu woyera anali kuchita mwa iye kwa mphamvu mu ulemerero wa Yehova ngakhale mfumuyu idali ndi zofowoka zambiri mmoyo mwache. Monga kunyada ndi tchimo. Komabe anali kulapa ndithu mwachangu ndi mtima wake wonse. Yehova adakonda Davide kwambiri chifukwa cha kukonda ndiponso kudalila kwache mwa iye monga mwa kawiri kawiri amachitila. Tango ganizirani zamwayi wodabwisa kuti Davide asana kazikisidwe ndi Yehova kukhala mmodzi mwa olambira iyeyo ndi kumtumikira iyeyo anali mbewu yache. Kuyikidwa mfumu yolamula Israeli kwa muyaya. Ndipo ngakhale zinali choncho, kwa nthawi analinso munthu wonyada wakupha, wosasamala pokhalira limodzi ndi akazi zofowoka zina zonse. Apa tikusonyezedwa kuti machimo akulu a munthu akhoza kukhala mkati mwa moyo wake, ndipo munthu wolapadi koma nthawi zonse amalandiridwa mchikhulupiriro chathunthu ndi Atate wathu wokonda wakumwamba ndi kukhalanso ndi chiyambi chatsopano. Yesu anali mbewu ya mfumu Davide ndipo iye sana bise za ichi. Iye adadziwa bwino kwambiri kuti monga mwadongosolo la Atate wake anali mwana wamamuna wotsiriza wa Davide amene azakhala pa mpando wa Davide kwa muyaya. Kodi munadziwa kuti Yesu anadzakondweranso pamodzi ndi ophunzira ake mgome wake wotsiriza mchipinda cha pamwamba cha nyumba yomwe idayima pamwamba penipeni pa manda a kholo lake mfumu Davide? Inde zikuonesa kuti munzonse zimachitika mmaganizo a Yesu munthawiyo anali nacho chidziwiso chokwanira kuti tsopano lonjezo la Yehova kwa Davide likwanilisidwe pokhala iye monga mwana wa mamuna wa Davide ndi amene azakhala mfumu yosiriza ndi yamuyaya. Gawo la Masalimo 2 la Davide lodziwika bwino mmene Yehova anaonesera iye bwino wodzozedwa wakudzayo wamphamvu mdziko lino adzachitire pomuyikira iye. Mitundu ya anthu ilusiranji ndi anthu alingirilanji zopanda pake. Mafumu a dziko lapansi akomana nachita upo pamodzi ndi akulu kutsisana naye Yehova ndi wodzozedwa wache Mesiya ndi kuti tiyeni tidule zomangira zawo, titaye zingwe zawo. Koma iye amene akhala miyamba adzaseka mchikhalire, Ambuye adzawanyoza. Pamaso pa iye adzalankhula nawo munkwiya wache, nadzawaopsa mu ukali wake. Inde ndadzoza mfumu yanga pa Ziyoni, mphiri lache loyela. Ndidzalengezanso zachisisimuso. Yehova wanena kwa ine, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Undifunse ndipo ndizakupasa a mitundu akhale cholowa chako. Ndi malemekezo a dziko lapansi akhale ako. Udzawathyola ndi ndodo yachisulo. Udzawaphwanya monga mbiya ya wowumba. Tsono mafumu inu, khalani anzeru khalani wakuzingika inu oweruza nziko lapansi. Ntumikireni Yehova ndi mantha, ndipo kondwerani ndi kuntumira. Mchemcheneni mwanayo kuti angakwiye, ndipo inu mungatayike njila pamene mkwiyo wake uya kapang'ono pokha. Odala onse akumbukira kukhulupirira Iye. Mafunso woti tikambirane. Nchifukwa chiyani wolamulira a dziko lapansi adzachita chiwembu kutsutsana ndi Yehova wathu ndi wodzozedwa wake, Ambuye wathu Yesu Kristu? Funso la chiwiri. Anthu woyambitsa pakati pa anthu mdziko adzafunilanji kupewa zikakamizo za Yehova, malamulo ake opasidwa kutidalisa ife. Funso la chitatu. Mukuganiza kuti ndani watu wa Yehova alikumbuyo kwa chiwembu ndi mchitidwe wowukira uwu? Funso la chinayi. Nanga Satana angapangise bwanji mafumu ndi akulu kuchita chiwembu ndi kukila uku? Funso la chisanu. Kodi mukuona kuti Satana akutandizira kwenikweni Yehova kusefa anthu amene safuna kukonda Iye, ndiponso kuti iwo akunena akuseketsedwa ndi Satana nasankha kukondabe Atate wathu ali chisangalaso ndi ulemerero, ndiponso kulimbikisa Yehova wathu? Funso la chisanu ndi chimodzi. Mafumu ndi akulu angawukile chifukwa amaganiza kuti ali kanthu. Koma mukuzindikira kodi kuti Yehova aliwoposa onsewa? Kodi Yehova sangabangule ndi kuseka mwa chikhalire kwa anthu wofowoka ngati awa? Ndikunenera kwa iwo kuti palibe chomulesa kupitiliza dongosolo lake la kuyika wodzozedwa wake monga mfumu pa phiri lake la Ziyoni. Funso la chisanu ndi chiwiri. Ndaonapo mtsogoleri wa mpingo akukweza Baibulo lake mwamba kuti wina aliyense aone, nanena mawu a Yehova nali pyopyona. Kodi langizo labwino la Davide kuti tiyenera kumpyopyona mwana wa munthuyo? Yesu sali mawu a Yehova ndithu? Kodi pokhala mnyamata Davide nthawi zonse anali kubusa, ndipo awa anali maphunziro abwino kwa Iye kukonzekeresatu moyo wache mtsogolo kuti adzathe kutsogolera anthu ake a Yehova. Mukudziwa atsogoleri a Yehova wathu ayenera nthawi zonse kukhala monga abusa oweta zifuyo. Yehova wathu amafuna chikondi chathu, ndipo pachifukwa ichi adzatipasa nthawi zonse mwawi wakupereka kwa Iye mphaso yathu yachikondi posankha kusatira ndi kumvera Iye. Kotero Iye adzatisogolera ife, koma Iye adzatisogolera ife pokhapokha ngati ife tikufuna kusogoleredwa. Ndipo atsogoleri a Yehova ayeneranso kukhala monga abusa azifuyowo, akusogolera wokhawo amene afuna kusogoleredwa mpakana pali chikondi. Mukuona kodi tsono za mmene atsogoleri amphamvu a Yehova amaphunzisidwira pokhala abusa oweta zifuyo monga Mose ndi Davide? Ndipo amakhala abwenzi enieni a Yehova wathu ndi Atate wathunso. Panoli pali chisanzo chodabwisa cha mmene Davide akuphunzitsidwira Iye kuti akhale mtsogoleri wa Yehova mu uzimu, ndipo akutengeranso akutipasa ifenso chitsanzo ku matando odabwisa ndi mayamiko a kwa Yehova wathu. Masalimo 23. Amanena kuti, Yehova ndiye mbusa wanga, sindidza sowa. Andigonesa kubusa lansipu wobiri wila. Andisogolera kumazi odika. Atisimusa moyo wanga. Andisogolera mabande achilungamo chifukwa cha dzina lake. Inde, ndinga kalendie nda mchigwa cha mtunzi waifa, sindidza opa choipa. Pakuti inu muli ndi ine. Chibonga chanu ndi ndodo yanu izi zindisogolera ine. Mundi kunzira gome pamaso panga nkuona kwa adani wanga. Mwandi dzoza mutu wanga mafuta. Chikochanga chisefuka. Inde kukoma ndi chifundo. Zandi sata ine masiku onse amoyo wanga. Ndipo ndizakhala mnyumba ya Yehova nthawi ya muyaya. Kodi mukuta kuona mmene Davide anazi yerekezela yekha ndi mmodzi mwa nkhosa zake kuchokera mukukhala kwache. Davide kawiri kawiri anali mavuto wakulu ndi nchiopyezo makamaka pamene mpongozi wake mfumu Sauli anali kumsaka iye kuti amuphe. Pano pali salimo limene lingakoneseni mmene Davide adaphunzirira kudalira pa Yehova ndi mtima wake wonse. Kunthawi yoyambirira adakhala mchitetezo cha Yehova moyo wake kotero kuti adatha kuyankhula kuchokera ku zimenezo moyo wake udachimwisa ada. Let me repeat that. Kwa nthawi yambiri adakhala mchitetezo cha Yehova moyo wake kotero kuti adatha kuyankhula kuchokera ku zimene moyo wake udachitasamo. Pano tiri ndi Masalimo 91. Iye amene akhala pansi ngaka yake ya wamwamba mwamba adzagonera mu nthawi wa wamphamvuyo. Ndidzati kwa Yehova, iye ndipo thawi panga ndi linga langa. Yehova wanga amene ndimamkhulupirira. Iye adzandionjola ine ndithu mu msampha wa nsodzi kuti mulili ndi kumulili wosakaza. Iye adzafungatira ine mthenga mwake ndipo ndidzathawira kunsi kwa mapiko ake. Ndipo choonadi chake ndicho chondichinjiriza. Sudzaopa choopsa cha usiku kapena muvi wopita usana. Kapena mulili woyenda mundima kapena mchionongeko. Chakuthela masana. Pambali pako padzagwa chikwi. Ndi zikwi kumi padzanja lako la manja, koma siza kuyandikira iwe. Ndi maso ako udzapenyela nudzaona kubwezera chilango kwa oyipa. Popeza udati inu Yehova ndinu pothawira panga, udayika wamwamba mwamba chokhalamo chako palibe choyipa chiza kugwela iwe. Ndipo mlili wina uliwonse sudza kuyandikira konse ayi. Pakusi udzalamula adzalamula angelo ake za iwe kuti akusunge njira zako zonse. Adzakunyamula mmanja mwawo ndi kukuteteza mphazi lako. Ungakhale ugunde mpamwala. Adzakunyamula pa manja awo nkukuteteza mphazi lako lingagunde pamwala. Udzaponda mkango ndi mphiri. Udzapondela nsona wankango ndi chinjoka. Popeza wasankha kundikonda ine ndi mtima wako wonse, ndidza kupulumutsa, ndidza kukweza mwamba popeza wandidziwa ine. Udzandifulila ine ndipo ndidza kuyankha. Kunsauso ndidzakhala nawe pamodzi, ndidza mlandisa ndi kumchitira ulemu. Ndidza kutisa ndi masiku ambili ndi kumuonesa chipulumutso changa. Mafunso woti tikambirane. Funso loyamba. Kodi mwaona ndime zochepa zosiriza kuti Davide sakulankhulanso koma Yehova yekha ndi amene akulankhulana ndi kuchita malonjezano omveka bwino. Funso la chiwiri. Kodi mukuziwa kuti Pamene mwapereka mtima wanu onse kwa Yehova, iye adzakulandisani ku chizunzo cha ziwanda. Ndaziona amenenso makamaka anthuwo atabatizidwa. Mazunzo onse adatha munthawiyo ndipo anakhala afulu ndithu. Kunso la chitatu. Kodi mukuzindikira zomwe Yehova akunena kuti adzakunyadilani nadzakuchitilani ulemu? Kodi siziri zododomesa zoterezi? Pano tiwerenga Masalimo 80. Yehova ambuye wathu, dzina lanu liposadi nanga pa dziko lonse lapansi. Ina amene munayika ulemerero wanu pa thambo la kumwamba. Mkamwa mwa makanda ndi oyamwa munakhazikisa mphamvu chifukwa cha otsutsana ndi inu, kuti muonesere mdani ndi kumbwesa chilango. Pakuona ine thambo la kumwamba lanu, ntchito ya zolenga zanu, mwezi ndi nyenyezi zimene munazikhazikisa, munthu ndi ndani kuti mankumbukila, ndi mwana wa munthu kuti mucheze naye. Pakuti munamchepesa pang'ono ndi inuyo Yehova, ndi kumveka iye kolona ulemerero ndi ulemu. Munanchitira ufumu pa ntchito ya zamanja wanu, mudagonjesa zonse pansi pa mapazi ake, nkhosa ndi ng'ombe, zonsezo ndi nyama zakuthengo zomwe, mbalame zamlengalenga ndi nsomba za mnyanja ndi zonse zopita mnyanja. Yehova ambuye wathu, dzina lanu liposadi nanga pa dziko lonse lapansi. Musalimo ili Davide akuonesera mantha ake chifukwa cha kudabwisa kwa Yehova mlengi wathu. Ndi mmene mlengalenga ndi zonse sopezikazo zidalengedwela mulemelero wake. Ndipo munthawi yomweyo akulunjika pa zomwe akuziona kukhala cholinga cha Yehova mchilengedwe. Kukondedwa ndi ife anthu ndi mtima wathu wonse kuti iye apeze mphamvu kupyolera mchikondwerero chimene adachipeza mulemerero wake wa Yehova. Koma zikuonesa zododomesa Davide kuti Yehova angapeze mphamvu zochuluka pa ife anthu olengedwa mu mphamvu yake. Ndife ang'onoang'ono monga mene tiliri. Iye akudabwa kuti Yehova adatipanga ife kukhala wofunika koposa pa chilengedwe chake chonse. Ife ndife ana a diso lake, chinkondi chake cha chili pa ife. Yehova adatipyepsha pang'ono moyerekeza ndi iyeyo. Iyeyo akukhala ofunikira koposa pa moyo wathu. Kodi nanga iye akufuna ife kugawana nafe ulemerero wake? Davide akuzonesa kwa iye yekha izi zonse. Iye akutamanda Atate wache wakumwamba potipasa ife ulamulilo pa chilengedwe chonse cha Yehova ngati adindo ake a Yehova, kuti tikamtumikire iye mwabwino ndi kuperekanso chikondi chathu kwa iye. Mafunso oti tikambirane. Funso loyamba likuti mukona limodzi ndi Davide kuti cholinga chake cha Yehova mchilengedwe mchakuti iye akhale mubwenzi ogwirizana ndi ife kwambiri kuti akapeze mphamvu pamene timchitila ulemu ndi kumulemekeza. Punso la chiwiri. Nchifwani iji Davide adadzalemba kuti Yehova akhazikise mphamvu kuchokera mkamwa mwa makanda ndi oyamwa, koma osati nkuchokera mwa anthu akulu. Punso la chitatu. Nkotheka kodi kuti Davide alikuona akulu ambiri ali wowawidwa mkati mwa mwitima ndi kuchita wochuluka mwa iwo ali adani a Yehova. Kotero kuti Yehova adzapeza chikondi chake kuchokera mwa eni angono. Funso la chitatu. Nkoteka kodi kuti alikuona akulu ambiri aliwawidwa mkati mwa mitima ndi kuti wochuluka mwa iwo ali adani a Yehova. Kotero kuti Yehova adzapeza chikondi chake kuchokera mwa ana angono. Funso la chinayi. Yesu adanenelanji kuti ngati sitikhala ngati tiwana tating'ono sitingathe kuulowa ufumu wa Yehova. Funso la chisanu. Kodi mwina ndi chifukwa choti mitima ya tiwana tating'ono si mwapetekedwa poyerekeza ndi kuwawidwa kwa mtima wa ife amene tiri akuluakulu? Funso la chisanu ndi chimodzi. Sikofunikira mtima woyera kodi kuti uthe kudza kufupi ndi Yehova? Kodi nanga sikulinso kofunikira kuti tifune kuyeresedwa kwa mtima yathu ndi Atate wathu wakumwamba? Salimo lathu losatira ndi Masalimo 51, salimo lomwe Davide adalemba mneneri Natani ataonekera poyera kwa Davide kumuuza za tchimo lake lalikulu lakupha ndi udindo mgulu la nkhondo. Salimo yosatira ndi Masalimo 51, salimo yomwe Davide adalemba ndi mneneri Natani atamuonesera poyera za tchimo lake. Tchimo lalikulu lakupha ndi udindo. Tchimo lalikulu lakupha mdindo wa mgulu la nkhondo adalichita pamene adagona ndi mkazi wake. Ili ndi salimo lomwe Davide akupempha modandaulira chikhulupiriro cha tchimo lake ndipo akuzindikiranso kuti ndi Yehova yekha angathe kuyeresa mtima wake. Masalimo 51. Kwa mkulu wa nyimbo salimo la Davide mmene adamdzera Natani mneneri atalowa iye kwa Betseba. Mulichitire chifundo ine Yehova monga mwakukoma mtima kwanu, monga mwa unyinji wa nsoni zokoma zanu. Mufufanize machimo wanga, muyeretse ndi kundisuka mphulupulu yanga, ndipo mundiyeretse kundichotsera choyipa changa. Ndazindikira machimo wanga ndipo choyipa changa chiri pamaso panga chikhalire. Pa ino inu nokha ndidachimwa ndipo ndidachita choyipacho pamaso panu kuti mukakhale wolungama pakulankhula inu. Mukhalenso woyera pa kuweruza kwanu. Onani, ndidabadwa mu mphulupulu ndipo mmayi wanga adandilera mu zoyipa. Onani, inu mukondwera ndi zoonadi mmalo mwamkatimo ndipo mmalo mwamseri mudzadziwisidwa nzeru. Mundiyerese ndi isope ndipo ndizayera, mundisuke ndipo ndizakhala kwa mbuu woposa matalala. Mundivetse chimwemwe ndi kusekerera kuti ndifunenso kukhala ndi inuyo mokondwera. Muzibisire nkhope yanu zolakwa zanga ndipo mufafanize mpulupulu zanga zonse. Mundilengere mtima woyera Yehova ndipo mukongolese ndibwerezanso. Mundilengerenso mtima woyera Yehova ndipo mukonzenso mzimu wokhazikika mkati mwanga. Musanditaye kundichotsa pamaso panu ndipo musandichotsere mzimu wanu woyera. Mundibwezere chimwemwe cha chipulumutso chanu ndipo mundigwirizise ndi mzimu wanu wachifundo. Pomwepo ndidzalangiza ochimwa njira zanu ndipo olakwa adzabwera kwa inu. Mundilandise kwa mlandu wa mwazi Yehova ndinu Yehova wachipo lumutso. Ndipo ndizayimba mokweza za chilungamo chanu. Ambuye segulani pakamwa panga ndipo ndidzayimbira ulemerero wanu. Pakuti simukondwera ndi nsembe bwenzi nditapereka. Simukondanso nsembe yopyereza. Nsembe za Yehova ndizo nzimu osweka. Inu Yehova simudza mpepusa mtima osweka ndi wolapadi. Chitilani ziyoni chokoma monga mwa kukondwera kwanu. Yehova maka alinga aela Yerusalemu. Pamenepo mudzakondwera nazo nsembe za chilungamo. Ndi nsembe yopyereza ndi yopyereza ya thunthu. Pamenepo adzapereka ng'ombe pa guwa lanu la msembe. Mafunso okambirana. Funso loyamba. Ndikutchula ndime ya khumi ndi chiwiri ndi khumi ndi chitatu monga zatchulidwa kale. Mundibwenzerenso chimwemwe cha chipulumutso chanu ndiku ndigwirizisa ndi mzimu wanu wachifundo. Pomwepo ndidzalangiza ochimwa njira zanu ndipo olakwa adzabwera kwa inu. Kodi mukuona apa kuti angati kubweresa anthu kwa Ambuye wathu pamene Yehova wati tsuka mtima wathu? Pano pali salimo losiriza lomwe likusonyeza mochulukila chimwemwe cha Davide pa Yehova wake. Munadziwa kodi kuti mbali ya chipangano chakale yense wa Mbaibulo palibe adayankha kwa Yehova monga Yehova wanga koma ndi Davide yekha. Iye anadziwa Yehova wathu wogona ye mchikondi. Pano tiri ndi Masalimo 18. Ndiza kukondani Yehova mphamvu yanga. Yehova ndiye thanthwe langa, ndi linga langa, ndi mpulumusi wanga. Yehova wanga mphamvu yanga, ndiza kukhulupirirani inu. Chisangalalo changa, nyanga yanga ya chipulumuso.